BC Babylon. KJ.
Kitonzo.
Carolina, she's so fine, yeah. She's from Puerto Rico. I told her mommy I'm from Tanzania. Carolina, she's so fine, yeah. She's from Puerto Rico.
I told her mommy I'm from Tanzania.
Need you and care. Need you and care.
Your body goddamn stop. Shuka mpaka chini stop. Kiuno cha maringo stop. Muzika goma kwenda don't stop.
Body nifanyie all over my body. Oh baby don't stop.
Baby don't stop mamito. Hapa kuna nyagi unataka pizza. Lete gomba tusage usije sis bonita. Señorita mamacita.
Hasta la vista, you're my sweet bonita. Hey,
nijiweke kwa nani?
Nijiweke, nijiweke. Babylon. Hey, 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 Carolina. Date yetu leo tukale dina. Najiweka kwa moyo, pesa sina. Una thamani ya pesa, nipe heshima. Umo ndani ya penzi, najiweka. Nikiona mi mbwa na bweka. Walisema, wakisema na wacheka. Wapizani ndo kwetu majani na wafyeka. Umenipa leo, nataka tena tomorrow. Umenipa dani, pena mji kasoro. Ya mpaka moro, nataka tena tomorrow. Usiache solo, italala doro.
Hasta la vista, you're my sweet bonita. Hey,
nijiweke kwa nani?
Nijiweke. 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 Carolina. Nijiweke. Nijiweke. Nijiweke.
Nifanyie all over my body. Oh baby, don't stop.